Joseph ubeni ningiphila lempilo ndiphila yo ndizama konke ukuthi kwenzeke kodwa khona into elungayo ndithandaza ubusuku nemini kumdali kodwa Sikwenzeke kodwa khona into elungayo ndithandaza ubusuku nemini kumdali kodwa andiboni impendulo Lord.